sikilai. It's your boy B
General
the song. Yeah. Katotoka kukudi kudi faina, kanafanya mina jisaha. Nafige yake moto somu China, nyole singa rangi ya thao. Nisha pena somebody hadi milele, wangu tunda waridi usimwage mchele. I have a feeling in my heart, feeling in my soul, trying to fall. Mwenendo tunaenda na tumeshibana ndani kwa moyo. I have a feeling in my heart, feeling in my soul, trying to fall, yeah, yeah. Mwenendo tunaenda na tumeshibana ndani kwa moyo, yo. Oh, oh. Shankuruka kuruka mama, kiboko ya baridi mtoa homa. Menvuruga vuruga nyama, ngeza juhudi chanda chema. Shankuruga kuruga mama, kiboko ya baridi mtoa homa. Menvuruga vuruga nyama, ngeza juhudi chanda chema. Kipeni sikwe na wewe. Para para, yeah. Para para, para mie. Para para, oh no 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 no. Para para, sikwe na wewe.
Mazima
aiwe
kwa kutishina umezeka mtima
aiwe
kiukweli umeumbwa manga simpemba kwa maaba yako we nikupeleke kwa shimba uweze kuvimba mikataba ndo wana we.
I have a feeling in my heart, feeling in my soul, trying to fall. Mwenendo tunaenda na tumeshibana ndani kwa moyo. I have a feeling. Mwenendo tunaendana, tumeshibana, ndani kwa moyo, oh, oh.
Shankuruga kuruga mama, kiboko ya baridi mtoa homa. Umenvuruga vuruga nyama, ngeza juhudi chanda chema.
Kipeni sikwe na wewe.
Para,